11:10:1 O-Anadabi no-Abihu, amadodana ka-Aroni, bathatha bobabili imicengezi yabo yomlilo, bafaka umlilo kuwe babeka impepho phezulu, banikela phambi kwaJehova ngomlilo ongafanele, angabayalanga ngawo. Verse 2. Kwaphuma umlilo ngaphambi kwaJehova, wabaqeda bafa phambi kukaJehova. Verse 3. Umose wayesethi u-Aroni, yikho Jehova akukhuluma ethi, kuba baseduze nami ngiyakungcweliswa, phambi kwabantu bonke ngiyakukhazimuliswa. U-Aroni wathula. Verse 4. Umose wabiza oMishayeli, u-Elisafane amadodana ka-Uziyeli, uyisekazi ka-Aroni, wathi kubo, sondelani nibasuse abafoweni ngaphambi kwendlu engcwele, nibakhiphele ngaphandle kwekamu. Verse 5. Base besonde babasusa bembetha amabhantshi abo, babakhiphela ngaphandle kwekamu, njengalokho eshilo uMose. Verse 6. UMose wayesethi u-Aroni, naku-Eliyazare, naku-Ithamari, amadodana akhe, ningathukululi izinwele zamakhanda enu, ningaklebhuli izambatho zenu ukuba ningafi. Ingathukuthelelwa yonke inhlangano kepha abafoweni yonke indlu ya-Israyeli mabalilele ukushisa akuphembileyo uJehova. Verse 7. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana, funa nife ngokuba amafutha okugcoba kaJehova aphezu kwenu, benza ke njengezwi kaMose. Verse 8. UJehova wakhuluma ku-Aroni wathi, Verse 9. Ungaphuzi wayini luphuzo olunamandla, wena namadodana akho kanye nawe. Nxa ningena etendeni lokuhlangana ukuba ningafi, kuya kuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu. Verse 10. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele, okungcolileyo nokuhlambukileyo. Verse 11. Nize nifundise abantwana bakaIsrayeli zonke izimiso uJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. Verse 12. UMose wakhuluma ku-Aroni naku-Eliyazare nakuyitamari amadodana akhe asele wathi, thathani umnikelo wempuphu osele emnikeni yomlilo kaJehova, niwudle ungenamvubelo ngaseceni kwe-altari ngokuba ungcwele ngcwele. Verse 13. Niwudle endaweni engcwele ngokuba kuyimfanelo yakho nemfanelo yamadodana akho emnikelweni yomlilo kaJehova ngokuba ngiyaliwe kanjalo. Verse 14. Isifuba sokuzuliswa nomlenze wokuphakanyiswa niyakukudla endaweni ehlambukileyo, wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawo ngokuba kuphiwe kube imfanelo yakho nemfanelo yamadodana akho emhlatshelweni yemnikelo yokuthula yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 15. Mabalethe umlenze wokuphakanyiswa nesifuba sokuzuliswa kanye neminikelo yomlilo yamanoni ukuba bakuzulise, kube ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, kube ngokwakho nokwamadodana akho kanye nawe kube imfanelo ephakade njengalokho uJehova eyalile. Verse 16. UMose wafunisisa impongo yomnikelo wesono, bheka, yayishisiwe, wathukuthelela u-Eliyazare no-Ithamari amadodana ka-Aroni aseleyo wathi, Verse 17. Anidlanga ngani umnikelo wesono endaweni yendlu engcwele njengokuba ungcwele ngcwele, futhi niphiwe wona ukuba nisuse obubi benhlangano niyenze ukubuyisana phambi kukaJehova na? Verse 18. Bhekani, igazi lawo alingeniswanga phakathi endaweni engcwele, bekufanele ngempela ukuba niwudlele endaweni engcwele njengalokho ngayala. Verse 19. U-Aroni wathi kuMose, bheka-ke, namuhla banikele ngomnikelo wabo wesono nangomnikelo wabo wokushiswa phambi kwaJehova, nokho ngehlelwe yilokhu mina uma bengidlile umnikelo wesono namuhla bezakwamukeleka emehlweni kaJehova na? Verse 20. Esezwile lokho uMose, kwaba kuhle emehlweni akhe.